ilianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. I know shida zako silianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. Cheki alama niko naso sababu nakupenda. Usisikie ya mabeshe, mabeshe madui kubwa. Wanapenda kutuharibu, wapenda kutuharibia. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. I know she doesn't go silianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. Haki ya mama nakupenda, lakini uelewi. Wacha tu nisemeko, kumbuka pia nilichapwa na jamaa hakidai. Wewe ni demu wake, hata majungu wewe una. Wapenda kuleta shida, wapenda kuleta tabu. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. I know shida zako silianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. Ya kuteleza sikuanguka, mpenzi na kufile, mpenzi na kuhitaji. Mambo ya mabeche weka kando, atuwa na tuchukue. Mana kwetu wajulikana, sina mwingine hata moja. Waonao ni mabeche, ubeche wao umeisha. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. I know shida zako silianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down. I know shida zako silianza wakati wa ndoa kwa Mia. Wewe umeneleza mimi sio jali. Lady Medisha relax, so Lady Medisha cool down.